tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Watara tubbo gi jandega fanu hala Mamadou Sama Sego jamnyal sekrabe hedi be Sabi lelu korkandu wattuji golle serusuji di mbaylitama hono fufu gollobe jogori kabar mudun ne bedoto famule journal meden no gazi tidirni yottike nokkumbendu yataake e jati denna rewobe no charbon nototo defude bangal figol bolon talatare jango woni ko kumben jagabule en espoir bismita senegal wattu 19h lettre de 26 mars yu kabar kan 2023 ding woni sema kabar jo amen hande kiki de altenere noka e jiddi mars 2023 bismillah sakra korko ngudu latige sababu mbien servisuji kewdi mbaliti wattuji golle mabbe di lamudi gouvernement holliti wiide iwde nden altenere tugade alkamsare golle fuddan 7h30 jipoto 16h30 nyande aljumare yu 7h30 midi 30 Moussa Mali Soko yiltige nokkuji wonko hebani kado fesango umar wetu
mairie commune 4 do bomoko do gollobbe fa no gonno ton wakkati jetti yamde yimbe hewbe du ngari ton dartude carte mu en nina nokko no dirtede caisse nationale d'assurance maladie wakkati jena yamde gollobbe fu dan gonno ton kanko directeur général o do nokku o wakkati fo jottoti yalla yimbe lebe anton honu lew ramadan du wori nokko no dirtede caisse malienne de sécurité sociale gollo ton fu wakkande yottinde signinan kayé sanor fa wittadu signinan beta ko be gonde feccutor sukkar hakkune gollobe le odo nokku nokku no dirte centre national de promotion de volontariat wakati jena yamde wala fu jotti do ton le bureau mabbe gondo bomako do gardien en be tan dari ton mi jitte den wiide yoga e ciudu gollirde ngala e jeya lamudu mbayliti no hejo golleji muden gori misal fedde ONG no dirte think peace mali do be puddan wakati so jeddi yamde jabbiri maslima chapantati be jippo sappo e yamde so wana nyende aljumare be jippo wakkar sappo go yamde
le alqur'ana an holta ben kulenterji latudi sababu bonnude korkan denno yalla be ben neddo korko mudun nafa dun heba hin braji na hani wattana hakilo sanne dido kulenterji di no holitiri mbi kango docteur mohammed mayga o almami joko almami to ben jande dure facte science technique ben wonko hanke ke da fasango sita sidibe
les trois actes qui sont
kulleji tati ko dina yamiri ana bonna korka go mudun hensade yara jam hensade nyama ma wonda e jun sudu mudun ta ana e korka diwun kulleji tati ko bonda korka gaso net hensaki wadi di golleji tati fe gote mudun korka mudun bonay gane wa yobtade o nyol ma jabbido ko nayre bangal cialla kulleji yogaji ana wawi bonude korka tomonte hono wattu ko sermuji kany bamde iijan mudun di nanna mudun ana wana tata sabe bonude korka bani adama ga fele korgaru net ana wa yido holliti docteur bama iijan mudun so iijan ko bama heewe sanne du wawa bonde korka li dina allah o
des prélèvements qui peuvent annuler le jeûne
sacrament tout haklaji mo dokobar yon bangal bem ama facebook ak twitter coggu gazu ngabbi mbin odo wattu lewru korka ndeno bamako do kanya kedde leddi ndi rewbe defobe hewbe mbin charbon notorto mbin wadde ndufu mabbe sabi kado tidalla ndeno be holti wiide be joppi fe kabar gazu kambe njobe na holti wiide odo wattu coggu buytike sedde kanko alima yatara wonko ben ken fostango sita sidibe umar wegalu
gazu hunen watere ko yimbe hewbe defirta le nu lewru korkaru nu e tawede fu coggu gazon enti le o watti ko yottata fa bu temdre le genni bamako mbotlaran wotro ana chotte bamde ujnire e temet didi yaade ujnire temet tadi leñol man handen nukkuje yogaje du ana metti yimbe ko heewi handen
wa klin ke masaban bisaw
o sigudo gazar wonde sottede ujnire e temet tati idum tiidi sanne ka wala fukku min bawi min ciodan tan yalla miden keba dum min kay ledde defirammi sabide gazan tiidi sanne wattu jono ko yafu an tiidi min ulbe defirammi mi yidi gaz kami wala bawde mudum min dabar mo kebmi wattu juno be defirde ledde sabide wattu juno dum yaltata
ame logo bloki le norane kar
gaddu e tawede fu yoga be cotto be gazi hakkileji mu en wala gotu de cioggu hala don yoga be holliti wi cioggu gazi on buitigen gaddu e tawede fu yoga be holliti o jenti bene tewtral lam on buita cioggu makko
so taw mo tumi ciotato idun yafuno wajib minen du min jafinan nan jamare de kawana non dum wordi min e ko hame ko mi ciotta dum ko anti sanne sa sodi ko tiine wajiba sottan ko
ciaggan gazi on kulleji ko heewi cioggu mudu jenti hono misali yulbe ciakur mudu ko ciottede ujnira aran ana ciotte fa ujnir teme didi de nyol man handen
no leedi mali hebi demokrasi ni men nati li tariki denno yogabe kana mi cido dum hono kenyen ni denno be do sedike kam mi madraji nok nyande 26 mars 91 denno be holti wiide dum hana fe yegitede leedi mali ndi kanko sitaste be yidi yogabe nebe yogabe wonko be jantani o keden na fostan kanko hor makko
e nindu
Wande bayni sokoma.
Watti sappo jamde wonko yotti galle kanko debbo nayejo noddirteedo Aramata Bakayogo mo du mu yottoto dubi cefandi jitti ni deene medina kura commune de ni genni bamako o holliti o nyalane 26 mars 1991 heddikin e hakkile bibbe leedi Mali fu
Musa minedo sokoma
nyande hipugulamu Musa o inrabe kulay fi fotude mayde sabi sukabe mabbe wattu wadi non tewuji sukabe tan yete non le buli di jamma an tatejidi fuf Musa dalke non goto fuf o holti non wiide kala njaltudo nyande mudun yanku
woni demba mu domen
fuseni sisugo kanyo netto goto forrudo e de nyalane winnane le tarkeji o holliti misnen makko tiagane gedrabe makko mirabe makko e anda makko ko heewi maybe de nyalane lewru mars hital 1991 li majireji wadade
bon debat dam
le imadraji di guldo amen goto masimbinirama jab goddo dunu barmi e jungu gidan goto dunno warama e leedi do bonondaji di jegitay bakari e madu mbarabe nababe l'hopital gabetour
ko felala yota yorof
meccu tunde wi ciagal yippegon iidian wonko leedi mallin hewti lam demokrasi ko noddirte lam portal ka en leede hewde yogaji kli aduna kasin lewi yogabe
to gawton le gel kokorom commune soni albert hulta wi de joni ka bodde madibe mutu barmi neddo goto dum wadi kenyen noga e jogom mars denno e wi serafuji be do bandien be nati le garol makko yalla yadude e mutu makko keso hulti wi de dun o barmi fa nawi wattu mo naba l'hopital tun to bankas hultan wi de ben sawrugol gite mere fuddi beta ko ndli sesref nuko den ko warata chapane jetto nyawbe ndawturki dun fanda mudun woni labinde jile yimbe le circle bankas barade mudun kawtal ngal jukiti to fa nyande 30 mars 2023 landini ngal ngoni fondation les yeux du monde e kanya suru doctor bankas Bengal Sport Ilmator U23 Jangou Jagabule en Espoir Bisminan Senegal to lettre de 26 mars wato 19h Tiagal ko EPA Dakar tun yontere yabinende sukabe Aliou Badara Diallo lolirdo konti yetiraka be jetiraka gagnude on wato goto dun ben senior MB Pidan e Gambis to Casablanca yo Bengal Karutal ben ko wita 4e journée Ilmator Kan Côte d'Ivoire 2023 kedanna ko heban Omar Wegal
fa be ngatta ben baddi di tawe ngatta fi baddu goto yella be jahle kan E23 ko hani fi dilele di Maroc di tane 2023 wato joni o jaga boule mali de noddi fiobe di don wobbe kasen wombe le gubal mobe gal won kanko noddete nene dorsales e kamori dumbiya andambe kabaru balon kay ko litti wiide dun yafata fi ka somali wayelti no firata fiobe do kolitti bora ko mudu en e mbay hawde ko nayri bangal fiobe balon mobe be jotti ko nokko noddete Casablanca le leedi Maroc di alan jabbinodo e be kani fiidude e leedi Gambindi eliminatoire kan Côte d'Ivoire 2023 somali hebi hawi an holite wiide yehi le kan ngaro solando jabi fiugol basketti do fili le cakito yonternde to robe to AS Real de Bamako hawi joli ba ase watti ben baddi chapande jiddi ben kebi baddi chapande jeegom e go stade malien de Bamako hawi AS police watti ben baddi chapande jitti ben kebi baddi chapande jeegom
le yotre meden zoom sur hande men meman hala ben torraji ngudi hakunde ngombe luansi goto kanko adama amadou hezer hebane dukka da festango sita sidibe
luansi du wonna yimbe antirta dun wonbe le luansi ana andi ko kalammi ngido dam mide wa hebde landon sedan lamnan nan timmi ana heddiri tamati sedan ngeddan timmi ana heddiri djangulna sedan ku jogimo timmi dibuna halaji nantidi li luansiji fey pende defirde jogabe ana luwodun nyeddude e fournoji fu bende luwodun ni luansiji yogabe jati ana luwundura gasoro to defte yogabe nan yalta yogabe ana nata yogabe do ana ya fa odita pende defirteede yewa hudu wonku gidrap tan defi handen do wonku defuda handen a dun moddi sanne gaf wonde le luance yo muynde kulleji kewdi sabe sugabe en ana yaha nyoma nuku futobe hebi jam subdan ana yippe tatteje fu le galle den watti fu ayam dan jamde ayam dan kulleji bondi a wawa halde fe hone won yogabe wonbe luance li etazi dowtun be watti fu kipoton jamde jippo leedi ma yippa jandi tundi do yimbe wonbe le etazi ta fe hajme be wala hen sa mettamatan be wi'eten en pou en potule galle de a luance min luance accima fofita ngam miccito do hunde wotere wi neddo mo munye churki hebata julbe de
sigi wala sakrabe en pamido katane kabar jom hande micciton tan wa sarfum ta do be mal amen 3w.tamagn.org man noddo mo jom 37320 cede yotre meden magazine yatar meden malikura hande na yewi do sudu batirdo do lolirdo sen lolirdu sina denno yo yelaji men batu modo wada do ile ko jabbi fana modu yo sembinde golle ben kabaru ben kabaru sudu batirdo arondirdu dum hulita ile ben nugal sareji di kan non kambe politinkobe kany halnan en hakkilani mabbe hewi sane do ko war mudum jogabe holti wi de nafamu nafa wala mudum wakat joni ko holti ana hewi an jogi nafa ka non yata fi tiagal am saddaji kanko lali tangara wonko hebe ne kay dafa sanko mi estitas de yo inkire jam dul natto gobo leli malindi nawtoro sina soni projet nugal seraji hebilaw do halen gondo segu e hakkilo tijanu daw an hanta fum be leli humpite famine do darande e sifa golle sina o
miɗen lamdo horen an yala ɓiɓɓe leydi mali jaati ana andi ko noddirte sina huɗum woni golle meɓɓe ɗum wonko homo fo ha tewde anda hannden gollal meɓɓe ni leydi ndo huɗum dogatata muɗum minke miɗe miila nafa wala juɗɗingo ɓellamugoɓe ko noddirte sina saabu ɓe fuɗɗi nat toon to kalisa ñaami tan meere tan
yo almusaɗɗaji goɗɗi wakkande kalisa leydi ndi no holitiri ibrahima dambeli gollowo mairie to kita toon e hakkillo oɗo gotanaɗo o heppere wala fe e joƴingol nduɗo suudu battirdu ɗiɗo ɓerdu
maliyo leydi ni wala bobde sanne joƴƴingol laamunkoɓe ko noddirte sena ana tiiɗi ene hani domde ñalaɗe warande nde joƴƴingon ɓe laamunkoɓe saabu en wala kalisi muɗum so en ɓeydi ɓe laamunkoɓe hannden e pelle gouvernement yogaji kasine bonanlaji kalisi leydi ni sattan sanne
joƴƴingol sena o na jeyda e yilaji batumoɗo gaɗaɗo yilaji hanɗi humcinede hoore no muccitiniri abdoul samadou nias goto e ardiɓe fedde adima to kay toon
ɗi kulleji kewɗi hollitama le batuji mawɗi waɗade ko noddirte ANR ɓe fiɓa hollitino wijjama ko noddirte sena ana hani joƴƴinede kan e nato heeƴoɓe fedde assemblé minke e miilo ɗan yo fiide dabiriji tan honen ɗi haqqilleji hollitade ndi batuɗin ɓamirte soobe ɗum ana faccintina wi gouvernement leydi mali ɗu jaɓin haqqilleji hollitade to ɓiɓɓe leydi ni
ɓeydade laatade goto e yilaji batumoɗo o sena lato sababu ɗum dartinde gollirɗe mawɗe ɗe no hollitiri docteur abdoul sogodougo jangguinowo jande duure science politique administrative e wi kanko dunke politique ko o ɗum latto sababu heƴaɓe hewɓe pelle gollirɗe leydi ndi naata e suudu batirdu ndu
ɓe yimɓe joƴƴinteɓe ko hewi meɓɓe ana han suɓerelli fedde société civile hono misali amiri e meɗen fina tawa fottade diinaji meɗen nandana muɗum ɓe yimɓe ana han cuɓede li o jama caggal muɗum ɓe suɓo kasin syndicat en ko sabintoɓe
kanko dunke saria ibrahim kalil toure holiti parti feyi yeeɓe sifa jande e famu kala cuɓeteɓe bangal muɗum ɓe
joƴƴingon séria ana tiiɗi sanne saabi sa ƴeewi sa joƴƴin yimɓe ɓe anna sériaji leydi ndin ana tiiɗi golleɗi waɗire no muyira watte fo a ton torra ana maati nokku yogaji minke miɗe miila joƴƴingol nde fedde sina jama muɗum ana han tawede yimɓeɓe andal mum en satta sanne ɓen hani wattude haqqille hannen e ɗi golleji ɗiɓe wondi e waɗde saabi neɗɗo heɓaɗo fo hana wattede e laamu saabu yogaɓe anna fo no golleji muɗum yayirta
hono suudu ndu gollirta hoɓe natta hen hono foof ɓe cuɓete ko woni darande mabɓe ɗiɗo lamdi mbawatake jaabede wakkat joni o ewi docteur yousouf zed koulibaly horejo fedde humaninde hakkitere laamu to senti soni projet nugal séraji jaɓanama séria wul hertagol jaaboto ɗiɗo lamdi ɗi foof